Wendula zekale uzibiza Perry Mr. Zibo nguye silaya sizweni elandisa ngembali yakhe
igama lami lokuzala nje uzibonisa Phumzile eDube ngu vocalist wecembu Indlela Zedale ngafunda iprimary lecreche endaweni yasigegema khona eLupane eDandanda ngakuqedela lapho futhi iprimary stages eMhali grade 6 no 7 eMhali primary school eMagwegwe ngazifunda izifundo zami zaphezulu zesecondary eMagwegwe secondary
Mbuleli selamadlalathi ambalwa uDube ngiyoloba ingoma zentuna zedale ecula ngesilungu umdumo weChibilika
senginamadlalathi amane lama single track amathathu le DVD eyodwa obhala ingoma yimi uBerry Mr. Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist walo leqembu so konke nje eqenjini kuphethwe yimi zonke izintambo nje izinqumo zithathwa yimi ingoma zibhalwa yimi ziphinde zihlatshile yimi futhi phume manje illegal immigrants ngitsha nje iqala iziyophela ngesihlungu
Mr. Zibo kuvela kugama lakhe lokuzalwa elithi Ziboniso. Wona nxa ufuna umculo wakhe usutholakala bathele Berry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi zithi 0027634341102 emahole emabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kuFacebook page ethi Berry Mr. Zibo and Induna Zedale noma baye kuTikTok ethi Induna Zedale 1 bazothula khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Berry Mr. Zibo. Ngiyabonga.
Induna Zedale hilo iqembu. UBerry Mr. Zibo nguye umholi walo. Mpela sonto elithukela kini lonke. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngifuna ukukuthathela ngempilo yami, ngizothenga.